Atuyana abana bekale tebe gomba Apatikana apambana no nyasente Abana basome
Chichibakeza mumatumbi
Tebajula
Obulamu bubalamire
Batunda bulamu Abantu bwe batyo mukama obalaba Amaziga ge bakaba kulwa abana babwe gawulirenga Nesala zensaba kusaba zitwalenga emergency Abana bakule Nokufuna bafune Emotoka bafuge Byebe gomba bagabirire babigule Nokufuna bafune Mukama kusaba Buli mwana w'omwavu basanyuke Kubanga nange yo jemba Kusaba obamalire na mabanja basasule N'obulamu mubanyumire Kusaba buli mwana w'omwavu basanyuke Kubanga nange yo jemba Kusaba obamalire na mabanja basasule N'obulamu mubanyumire Saba ufuke chigo bae chidukiro toba vangamu Abayala oba gabirire nga manyi gabuze kusabo ba wanirire Bachusize obwenyi Mumaso gabalabe bawe oba wanguze munange bingi bibasobera Kusaba oba we songo kulemera ko wadolu sibigana
Kusaba buli mwana w'omwavu asanyuke kubanga nange yo jemba Obamalire na mabanja basasule N'obulamu mubanyumire Kusaba buli mwana w'omwavu asanyuke Kubanga nange yo jemba Kusaba obamalire na mabanja basasule N'obulamu mubanyumire
Njegerezo wafu Kawane mikori mobya betima Omukisa kwe mifuna Omukisa kwe zade
Mkulabia kongo chuso mtu Abate wasina fuke songa Ngate tobo siriange Kukusaba kwa babanja batana uriba Manyi osobora mukama Kumanangeje wanzija wana Manyi osobola tata Kumatoni na mkuku kukuinga Mwobero sasewo Kusaba ulire tobo siriange Kusaba uli mwana w'omwavu asanyuke Kubanga nange yo jemba Kusaba obamalire na mabanja basasule N'obulamu mubanyumire Kusaba uli mwana w'omwavu asanyuke
Remember when you go to www.djericom.com.